Kwani masitwa komina Kwani masitwa koma kuna ngita Kwani masitwa koma kuna mbebe Ukaita katibu indesa kwa sangu masyake Ukaita maima indesa kwa sangu masyake Kwani masitwa komina Kwani masitwa komina
Aha Shash. Come zoom.
Is yawa? Why you bandy bing? Is yawa? Why you bandy bing? Gabison. Siaguna, baby. In the Maguna, what is on the side? Yeah, you are. Nenda tu ina wathi, we na ketumi Nenda tu ina wathi, uko ya njami Tinga wazi ami umangano, gela saa Masietwa, majina Tu ina wathi tokele, ukamba Tu ina wathi tokele, benga tu nesho
Wapi kule, kalangini sana Mungua, shock six Kina wajambo no Kata watu Nyoki kanzengu
Gemina Twine wadhi nesa Gemina Twine wadhi nesa Mazietwa Maina Mazietwa Maina Unawenda Yete tinja moneta kwa Unawenda Yete Jamoneta kwa
Aha Tijamwa Tijamwa Omete kala siangre No let modi Wamwanyo Tumbosu Aha Kenga wewe, mnyoki kanzengu, ete shash. Ola uvume tembe wa embati. Kabisa unewe. Jumps, maweni, kilevi, aha. Wende dembaka. Ungatus Mashambi kuma teach namu Kitu izina Okamba Kaka Duniaza Aha Ewa Ete wali Kijamu
Kanzem Ete shash
Aha Meshak The pianist Ila yuki doga Maweni Nawekeje minayo Ya mawe Nakilavu Aha